Bolo balange ukama
yakuba muwanguzi
botale nange mukama
sijja kumalako
bolo balange ukama
yakuba muwanguzi
botale nange mukama
sijja kumalako
Ono banange ukama
yakuba muwanguzi
utalina.